dawal fonu non dudane junde dawe ni hande no limte der poli burdi mangu lada gade beji der sobirde region maradi dawe e dade bodeje gadda jofa derm hande duni wadan dubi didi dawe gaddade hande deni no sapo e nay non hanu no commandant mahamman hassan kawjido ladde den endan wi iri
dum wada kenana der laabi tati lawal aranangal der lewru november dubu jinaaji didi e nogay e go non to dum yaari bibbe dawwe jeenayo ko lawal dida bangal do der lewru men no dubu jinaaji didi e nogay e didi bibbe dawwe didi njaara ko lawal tata bangal du wada kena der avril dubu jinaaji didi e nogay e nay to dum yaari bibbe dawwe tato ton
dawe jofade de der ladde den boti cakantarare mayri de galadu fusa dornangon
bibbe dawe jaraade ilu lawal aranal den kay jottake to boppata faade puddi boppal majji aranal
choppi gaddadi jofadi der ladde de endan je ake no bawi boppi dundu no holla ko no kure de endan jabbake choppi gaddadi din hanu no kawjido ladde de endan haliri
di point de vue
ana kondarta filla bowon nokku on do ndawwe den kebay fu chadale gom le nokkure herende wodi jaron majjedu no tokkiti wadede ganko lawal chakiti ngangal wada kena der lewru jabbini du dum do no yaadu yeso mawdo non dul latanim
hana dawwe de enden tan gadda ladde gada beji de enden tireji lelli mawdi bietedi oryx e gazelle dama der francire kan en du gaddama jofa der ladde den. See?